for music. Hey, yo, Q-Lab, I had that bongo flavor sells more than hip hop, baby. Is that true? I mean, he was just kidding. Nasikia sikia ati kuna beef. Wasani hawapendani wanoniana whip. Mengine nimesoma kwenye magazeti. Bongo movie wanongoza kuvua sketchy. Sijini kweli ila hizi ndote tesi. Bongo flavor wana copy kisha wana pasty. Ajira haina mana tena bora kubeti. Na mziki unalipa kuliko hata benki. Nasikia town kila mtu anakula jana. Ukipata pesa utasikia nigga chana. Twende town oh, tukale bata. Wanasahau kwamba wanaishi ghetto. Maisha yao kila siku ni ghetto. Kiwa onyo utasikia don't bother. We have fun so tap down for what? Tap down for what? Nasikia watu wako busy na Insta. Hawana kazi kila saa wako Twitter. Kazi mbea tu kupost picha. Utasikia hello killer text WhatsApp. Please go and follow me back. Don't forget to like all my pictures. Fear at me kwa Snapchat. Snapchat. Kumbe ni kiki, bongo movie adi, bongo muziki. Kila siku wana, tafuta kiki. Kwa kupost adi, picha za uti. Kikikeke. Call me the brand and 245, yo baby. It's my time to hit and speakers. Haha, haha. Expensive music. Music, Zidane, one more, I'm out here.